dhismaha wadooyinka laamiga ee ka socda magaalada Baydhabo ayaa shacabka baahi badan u qabaan dhismihiisa, gaar ahaan laami casri ah, iyadoona hadda qayb ka mid ah laamiga la saaray si dadka loogu fududeeyo maristeeda dadka iyo gaadiidka kala duwan, maadaama ay muddo socdeen dhismaheeda. Wadooyinka laamiga hadda la saaray ayaa waxaa ka mid ah wadada 30 ilaa Cunaaye, tan Mursalna ay gabagabo marayso, iyo tan dhexmarta bartamaha magaalada Baydhabo, iyadoona weli dhiman yihiin howlaheeda, iyadoona lagu wado in la saaro laami casri ah si loo fududeeyo isku socodka dadka iyo gaadiidka, isla markaana kor u qaadaysa kobaca dhaqaalaha iyo ganacsiga magaalada. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyay dhismaha laga wado wadooyinka magaalada.
Maayo Balaray Yuusuf Nuur Xasan walba ka shaqeynaya magaalada Baydhabo, gaar ahaan ka shaqeynaya Bajaadena. Hadaan Bajaadena jid humna hayti iyadan kuma hadlayaana madaweena lafta gareen jidkana sheegada ni si sameeyay laami wad laaminin si dhikay xafadaana dadaal iyo kan si horay aan ka sii dadaal sameeyay fadaan isbeddel badan dhe oo jidkii laamin sameeyay ni sheegada sida sheegada wadyaalka shiidada wadyaalka shiidada dhiga hadduu wadada roob roob saadun meel shal maro hata male marka hadseeta rafaada ku soo laakin laamiya kan sameeyay fadaan ni fudusay wala si dhamaan ni si dhamaatir sagaasatan laamiga ideedo ee jidweynaha fartoodka laadoon si samay mafadaan wadul bo oo mooto maras bajadeen mi lugo marana jidgan badan dheego iyo hadan wado meedo meel maran hadar faadayd iyada ku qabna ma hadan magaalada oo safaad ma gashay yahayna hobo jidgan marna waa hadas karo aan dadka meel soo wada meel aad ma dhin surna aragay meel oo dhan fadhiin jid meel shaqayna waa asagna mafadaan jidkii dhismaan ni si boobsi aan ni gadaayn maamulka fariinta gudambiyan aan daro meel baatay ni jidkii si degdeg ah ni gasamayaan ee jidkan in kishal gooyin ma fadaan oo wadada shaqeeyno fadaan oo in shay idoo ka biilno fadaan marka maamulku wadan ka dambeeyay shaqo fadhiyo in iyo jidkii in hagaajiyo in hagaajin in ka baaran meel marno waa isna ka shaqeeyno waa isna wada yiriirin hadan roob roob dhideeri jidkii oo in shar furan faana de ahan maana hadii laamin samay wal bas furay magalaha ta isur furaas ee adduu in shayga dadii maana laamin samay haddii jidii tagiray in qab uu shaqeyn hata oo shiin ma hayo shaqeyn ma suugada wax gaan atkun meel mar si aan u shiin meel amr aan tiranan dhiga dhaadiyana geeg adi dhiga dhaara fadaas ma shaqeyn soo
idii baan ku dhawaa anoo magacay Maxamed Muqtar Ali gudoomiyaha dhalinyarada xafada Tawfiq wallahi diidan ka faraasna markan koraytay oo xafadan xafadan Tawfiq ii birdaaleen dhah oo laamigan maan dhahay Tawfiq ii birdaal markan koraytay oo la sameeyo idiidan ka faraasna may bogaadiyane laamiga dadkii samay maylana guuleysada waan wada wallahi walwiinan in ku dhiganta dhalinyaro ahaan walwiinan in ku dhiganta mahaysan wadooyin oo fayla hadda may buu dadkastii aan fahayn may leeray maamulin ko haamlada dadkii intee wadooyin fayla mahaysan wadooyin ay rafayaan maasha Allah geey ko wadada adii bargaaj dadweyna argaayta wadada ilaa iyo iskiraasi somofon ilaa isu goolaw maasha Allah idan ka faraasayna dhalinyaraan wallahi may isbedel la dareemo doona degdeg ganacsiga oo idan badu doonan yala dareemo doona.